Mr. Sugar on the beat, I see the Trinity. Ulichangia misi na pendo na vyotupia na vilo na vyodadisi Mwepesa kufikiria lujua yako na fast kwako Na yona nanga, nice peace when I see you daily I can't place, I'm out of streets Sogea karibu, I tosi nyasi Sogea karibu, I miss you Sogea karibu, it's me and you
Umenonesha njia
I love you
Nashira kukukimbia
I need you
What is here?
Me and you.
Umenifika zangu isia.
I feel you.
Umenonesha njia.
I love you.
Nashira kukukimbia.
I need you, baby.
What is here?
Me and you.
Umenifika
me and you.
Isia.
I feel you.
Samaki. Ulikata chambu, kajifisha ndoano Kumbusha fika kitambu, nitaka kweka mgomo I feel a little shy, au kupeshi macho Ni mzuri au jidai Umechanganya ulivyo simple, umekuja tujenge ngome Hache waiva, look like body boy Wanakona ndivyo sivyo Sogea karibu, tuyomalize matatizo Na majibia maswali yangu Na menina yako, njotibu isia zangu Na dawa isia zako Nikikuna, napato na mshtuko Na kosta cha kusema I stay humble na moyo wa uruma You understand my hustle Napendo na vojituma Kutafuta cha kwako You're so like my wife Michael mume wako Wala usioka Tafuto ni kwa toto I need Jesus here
Oh yeah
Nashira kukukimbia
I need you
Zeti ya walisia
Me and you Me and you I feel you
Umenonesha njia
I love you baby I need you, baby.
Me and you,
me and you. I feel you.
Nikuchi kuchi wangu, moyo mekuchagua, akili mekuchambua. Can't hold my feelings. Nelo nalijua wawili ndani ya safari Upendo yetu dira njo kwa ya safari Sijafungwa na dini kwa kusina siri We nipata mimi turude heden Hawajiamini hekima weka kichwani Shetani asiturubuni ya ndani so ya jirani Kikulacho kiko ndani nyamini Nasimama kama kichwa wendo moyo Nipisia za kutenda nionesho pendo Na mini uto nitenda nimekono livyo niona so Tumeonana huyo leo so wajana usitende vile Mapema tutakwazana nisikize please So muda tutelewana usiulize kwa nini kapanga maulana She's not my soulmate She my twin flame Yendo kete ya mwisho kwenye hii game
Indonesia,
I love you, I need you, baby. Me and you, me and you, I feel you, baby. I love you, me and you,
Everybody supposed to have somebody to love. I love you, baby. Shinan ni tatu.
Yeah,
Mr. Sugar, oh,
I feel you, baby.